Yeah.
That's it.
Ayo, Ed. Back. I got them quit. Ubhodlile kwabhodleka, hayi ndoda bless you. I scratch my head with inkwethu, bashonepho mashela mawufuna iload ngamagama ethu. I got the bhodla ke wehlise njoba kwehla, I just hope ukuthi awugqokanga ikepisi. Ngithi uyakhuphuka kanti ubona mina ngistepisi, akuthwala ama-quantum ayi-4-4 losomatekisi. Yazi, but iZulu uyasabeka, bashuzakwe noZulu boy, lo uZulu uyasabela. Ngisho ikhokhe bezikhonkotha, lo uZulu esama ngenja, hhayi ukuthi likhithikile ukuthi iZulu usuke libheda. I mean uZulu suka bheda, ngizwe bathi uyu mbheda, athi ngivuke ngidlule umbheda, ngeke ngivume kungidelele, ngeke ngizidlule ngiyosebenza, ngapha imali ngenza ngilele, ngithi mangivuke idlule umbhede. That shit barely even moved me, not even a diss track, ngithethisa nje igroupi. Someone roll the credits, isiphelile le movie. Nah, inkabi tryna fake like everything is Gucci. Boshunwe nkabi, sifuna imali, inkulungwane, ukukhulumana, isuka umphansi, ngivuke ihambi, ngikhunza ndala isizukulwane.
Yeah, mega nani, let utati shule abantu.
Buka namhla nekariya, ngibonga ubhuti uDuduzane. That's way out of line, so you do this shit for Twitter and I'm way offline. Could've kept doing your shit and just laid off mine. And ungihloniphe boy, my leftovers changed your life. I'm a star, clever mangena, cameras click flash. Ngazophandela la, clever get your shit smashed. But uzambela kahle nje udlala i-three step. I wear my car vela, ngiyaziveza inkabi spit trash. Uthi uzongiqasha ngidrive i-taxi, hey uyakhohlwa, ngakuse-icon, ngakuqasha u-drive i-taxi. Boy ushofa le-icon, ngikubonisa umhlaba lapha esentini. So uyangiphoxa manje, urapper ngami uchaza inkabi nation. I am who to thank. I'm not with the tricks, Donna, I don't do the pranks. I just feed the bank, I am never gassed. I shoot from the tank, where my gas are? I am in the league where you don't even rank. Okay, oh, did you in? Bet you out there in my old crib, craving for a win, gave you everything. Ain't no saving you again when I chef who peppin' in and just take it on the chin. Oh yeah, get my leg. Oh yeah, get my leg. And take him akwenzeka umane uyeke ne-rap. Uhlezi ufone ufuna ivesi, ngifike ngingene ngikunembe urephe ngathi awulizwe i-beat jam, ngivele ngikuzwele. Ey, washo-ke Big Zulu, wona kukhona ama-hit ayasiphik lutho. Lento isimple, uvele ufike ubambe i-mic ube nolaka, uthang to blind kanti slind hook. Ekusebheka kumele uyeke ukuzenza u-clever. Ngaka-dressa, sengiyaphinda ngiyaka-dressa. Uya remember, ngikukhuthaza unganathemba. Now you think your ass is hot, kanti uhleli kuflathela. Ayibo, nangumtrayisenik. Uthi mina ngizomlethela imali ye-checking. Ayi, mhlawumbe ubhemini, lapho wonke umuntu asifana naye ufakwe yimi egaming. UNkulunkulu sanimdala mangaka, phusha amaphupha, ngazi nokuthi ebusuku ngilala kanjani. UMgulukudi into ebeyireyulula inganakhanjani. Ukhulu ubuzi kodwa ukhumbule ukuthi umshana kabani. Bheka ngiyakuzuma, sniper siyakhala ikhanda ngiyaliphula. Ngiphahlaza imicabango, inamba ngiyayithunga. Inkabi rhyme ngempahla, I take you out, take that how you want. Umnyango restapa, kimi kuyafana kawo. See now my presence a present engasaphani ngayo. Ongifaka u-7 I sever lempontsa ngibamba ngayo. Twana ngisintanga yakho. Took it from peasant to pleasant, this little life of mine. Don't fuck around.